ze kuinze olirofa olina marobozi gakubuza buza marobozi umaroboza go londamu erigamba ntusula fubote mwamanyi imirira ogambe ntusula
www.mp3ugandanmusic.com.